this, baby.
Kana kiuno laini cha kucheza by koko
koko,
nikikaona na tamani tu ni chambe doko
doko,
aro tena tatu kwa mbili hapa na siki moko
moko,
changa kwa mwini kagere joni boko aro, kana vyo isheke isheke tua
isheke tua,
kama ana pingilia na vyo icheke tua
cheke tua,
lete lete
niweke
onlete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini
niweke,
oh baby lete lete
niweke
onlete
niweke,
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini
pakua,
oh paku
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kakisambu cha kopu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua pakua pakua.
Asa ile, ile tete, mtoto punguza mapepepe, acha kite kite tete, nevunje vunje niwe kiwe tete. Ae, oh kipotabu, katoto kamepungua
sepetu,
kipele kikiwasha siku ninaka kwarua. Mtoto kasheka fimbo ya babu, namshikisha adabu, wasoto penda twa wapatabu, unawaimia tarabu.
Hawana, hawana la kusema hawana.
Hawana,
hawana la kusema hawana. Asa lata lata
niweke,
alete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini
niweke,
lata lata
niweke,
alete
niweke,
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini.
Oh
paku
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kakisambu cha kopu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua 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 pakua,
oya baby sisi dekela chiasa
funga mkanda,
hey, baby switi za kushoto kulia
samba samba,
jamani popo popo amsha popo
amsha popo.
Nasema popo, popo, leo popo,
amsha popo.
Come mix Lizer.